number one.
I still kiss, baby.
Wakisema nichague tena, alitakuchagua wewe. Wakisema nipende tena, a baby bado wewe. Maradhi kifo kitaniumbua, acha niweke wazi, michezo unaijua. Eti mara nite daddy, big big daddy. Of course mimi namwita buddy, hata ili mradi twende hadi nimonge gari nimsusie na kadi. Kwa kujichukulia maamuzi hivi nani kamruhusu aje kwa juu? If I'm about to lose, I better lose my life, baby, not you. Unanifanya remba, oh, 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 oh.
Mwenzako nisha kuzoe,
oh, oh, oh. Kaze kulinda mipaka, mfalme na donyo kali. Kwa yule anayemtaka, Habib tindo la kejina. Wapenta jidai, bila yeye ujanja sina. Yache ninjoy, oh, kwa utani masyara. Na nita kwa ishara, nimpole chotara. Wala hana papara. If I'm about to choose, in a million I'll choose you. To lose life, I lose my life, baby, for you. Umeni fanya na ima. Oh, 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 oh.
Mwenzako nisha kuzoe.
Oh, 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 oh.
Kiniacha utani onea.
Oh, oh.
Comics.